mutte mwategeera gwammazebbanga kati sikyabalwamba byammatwagamwe kembuliridde mu okubeeramwe badde nsakkulasakkula nfuna embuzi kandi engeri gye mundaga muli amaanyi zibisabudde watulonsulanjiya endongo g'enjiwagisa ejula enkwawa buli alina akasonda kogirosawo alina bwojola bogirotula buli kigambo kyosobwa mumanyi ofiirwa naye siziyiza afuluna akwataawo abammanyi ne bw'omubikiratula nsonyiwa okulanda akobandudde leka ejjute ndikwateko nnafu ogwedda musango gunkakateko nsibwa emyaka olw'amazima ag'enzijeebuziize eno okukakkananga kyenkoze mumaso kikola ebyalo n'ebikuŋŋaana erudde ebo n'erudde ibandabe eyab'omwasi olw'abayimbi b'essemenye bannya wano buli omu najjayo gitandaku obwanga abayimba bakookolima amanzi wano nga bonna boogera ku kyendikaate wano n'ensonga n'azisengekawo nga ttaano n'awunzika abakyala mu baveeku nno siganye wandiyimbye ku bayimbi mukiro ejuki kati nsokolera ddala sekansuli owekisankabireko muwange kyendongo genjikonkonamu mumu wano yandiba enkomerero yagita mumatwa gamwe nange mpulirizengako okuba nnange wababulwa ebiyimbibwa okubeera nze obutetonengeri eraga eddalo ezaali n'okweyerusaako awatuukirwa amaaso n'engoye ezibajjako ekitiibwa ekyo ebyo ababireka kuludde owo ababireka balungi ofukako amazzi mu kifo ky'okuntuulako obukiika eyo kamba abayimbya beemanyi okuyimba mutyo mwandisengesa ensobi mbasajja eno emuzirombojja nnyongezange abaami ne tuyigira ku ludde olwo nze ne mbaga ku lw'abakazi kubanyiza anti mulinda ne mbawaane mujja omwo kati mbawaddeko gy'owulira ennyimba ennungi n'ezingongotta alindakwe nga zonna zoogera ku kyendikaate wano abakazi baleekaane nga jjaazi njereero yatugambyeko nnyo baasu kaabaanu kuzindi alifalumba eki nganze emikisa gyeyunammaka ewange I'm sude setina mwabi dongo ya sazi mpola pazi umulala bangwa zanyo na yesinu na yesi vile mpalo kuberanzi mbuwa kuzambararu mizemu basu mzene mpuli na miso nyume ya imbatio mbanga mumanyo musharuyu na fetu amurunda konga zokwaya oye chirunji nechi vito shaya ula asazi mkanda wange jangu njulire Yeah.